Play that game. Chene kwatu, hope you remember monga kantu. Ndaba pache papa nupali kantu. New money, new house, new boy. Hapa ni mayaka kuchila kolo boy. I was nobody neze kapoi woy. Noti mundu, mezo ni wana mochi katioli. Hapa ni wawasha no safu. No cementi patitiba vimpamvu. Kachena ninu nkila chema hafu. Kuba kwanga hela tiba vilavu. See, I've been a big dog, paka tapa. Every day ni manama, noka tapapa. I call the big man super, and he said, I gotcha, nachipanga beat, and he said, yeah, nachichapa. Mulungu wana palanga ni nsombai. Flesh and clean mwanga sinenze oyo ndai. Apa ni kuata notina za kulombai. Ni popo kana machus kumabodai. Apa na titi fampule cha nyu. Nipa sile kutu wine tivine 2x2. Super boys ako mololo ni buff buff and you. Pass it to the next life ina chinja vonse ni nyu.
Kwatikene wane sarura. Kwatikene narela kinyo kusarura. Tiro piku kumbono kukontoka. Na kukumbona usamba feno kupopoka. Arimpara kare no mbaba. Bananale bate pombaba. Haba kutunga na tibiri bari. No new wife, new money, new house. Kosa chonse ni nyo.
Havana Goti
KNB
ha, na Havana Joji
Records.
Managers, managers.